iyi radiyo mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko wa muri Isanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Icyumweru kimwe gusa mu Rwanda n'ahandi ku isi hateganijwe igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29. Iki kiganiro ndagiharira umwana wabuze ababyeyi mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Uwo mwana ni umwe muri benshi batoraguye mu mirambo y'abantu bari bishwe ari ikivunge mu Nkoto za Kinyambi. Stanislas Kanyenzira muramwibuka no mu kiganiro atubwira ko ata azi amazina ye uretse ayo abagira neza bamureze bamuhaye. Muri buka ntabazo utitsa ntabariza umwana basigaye mu Nkoto za Kinyambi nyuma y'imyaka 29. Buza ababyeyi be n'abavandimwe be uyu munsi arabona umuryango we amenye aho akomoka. Ikiganiro nise inzira y'ineza ya Stanislas Kanyenzira.
Agasaro Kaburaga
subira inyuma gato mu mateka. Twiyibutse uwo mwana warokotse wenyine mu muryango agakura atawuzi na utamuzi, ukuntu yaje hano ku ijwi ry'Amerika kisunga ikiganiro Agasaro ka Buraga. Ari mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Munanira kabiri, umudugudu wa Kinyange. Tuvugana yavugaga ko nta muntu agira bavuka nazi ukiriho, abamureze bamubwiye ko turaguye kukamonyi.
Ndi gushakisha umuryango twaburanye 94. Natoraguwe n'umumama wawe, umumana waza gupfa ntiwandize, ntiwanyihije. Umusore ntabwo akiriho, ariko nta muntu n'umwe ngira tuvukana cyangwa se ngo tube tubindimwe. Nta nubwo nzi ngo mvuka aha ngaha, gusa nzi ko banturaguye kukamonyi.
Baguturaguye kukamonyi ufite imyaka ingahe?
Ni umwaka umwe.
Uwo mumama wakureze yitwaga nde?
Kagamukama Mudenge Perpetua.
Mukamudenge Perpetua agutura ku Kamonyi, arakurera. Yigeze akubwira umaze gukura uburyo yagutoyemo nuko yagusanze?
Umwana we niwe wantoye aramukikiriza, basanze nyine ndahantu mu mirambo mu Nkoto, ishyamba ryo mu Nkoto.
Yego.
Ngo mwicara ku bibero, mwicaye ku bibero, aravuga ati ngo twasiga umwana mu mirambo, reka tumujyane tujye kumurera. Nuko banjyanye bangizayo, umukecuru aramfata arambira, aranyutsa arumva nari akana gatoya. Gusa amateka yanjye ambwira ko bantoraguye aho ngaho, ajya gupfa niko yambwiye.
Yitaba Imana yagusize ufite imyaka ingahe?
Yasize mfite imyaka 15.
Kuva icyo gihe hari undi muntu w'umuryango wakwitayeho kugira ngo agufashe gukomeza kugimbuka ube umusore n'umugabo?
Hari uwamfashije, ariko ubuzima ntibwakomeza kumera neza, biba ngombwa ko nanjye nshyiraho akanjye njya kwirera.
Byakugendekeye bite? Warabishoboye? Washoboye kurwanya, ubona urakomeye, ugira imbaraga n'umuhate, ubungubu hari icyo ugejejeho?
Umunsi wa none uko biri ntabwo natega amaboko ngo nsabe, ariko nta kintu nagira gifatika cyane. Ariko uko biri kose ubuzima buri kuza, urumva ndacyari umusore, ndacyari gushakisha.
Ubu nta so wanyu, nta nyoko wanyu, nta nyokorome, nta mubyara wawe, nta muntu uzi?
Nta n'umwe.
Uranyemerera Kanyenzira, tugiye gukora ikintu kimeze nk'umukoro kugira ngo ngufashe ndabumva ijwi ry'Amerika, turebe uko twamenya abantu baba barimo ababyeyi bawe cyangwa byibuze umubyeyi wawe umwe ariwe mama wawe. Uko byagenda kose yitabye Imana muri kumwe, mama wawe mwari kumwe aguhetse. Unyemerere wihangane dukore urwo rugendo hamwe. Nagira ngo wongere unyibutse, wibutse nabumva ijwi ry'Amerika, uko umubyeyi wawe ya nyakwigendera mukamudenge utwibutse uko yakubwiye aho bagutoye
bantoye mu nkoto za Kinyambi ba gusa akarunibuka yambwiye ko bagamba izina ryanjye nkavuga ko nitwa Njinjiri
Njinjiri
niko karunibuka yambwiye gombazaga amazina yanjye kuvuga ngo nitwa Njinjiri mu nkoto za Kinyambi niho bantoraguye icyo gihe muri 1994 nabo bari guhunga
muri iyi myaka ishize 2017 hagiye habaho ibihe byo kwibuka mu kwezi kwa kane hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo bihe waba warigeze ujya kureba aho bibukira abaguye aho ngaho mu nkoto za Kinyambi
ntago nigeze njyayo kuko niyo mbitekereje ibyo bintu mba numva muri njye ntameze neza mba numva nashaka no kubyumva bitewe n'ubundi umuntu aranyizemo numva hari abantu bimara cyane
birumvikana hari imisozi byibuze ibiri cyangwa itatu wampa izengurutse ako karere ku muhoto za Kinyambi
imisozi hazengurutse hari ubwo nyine no kuvana kuri Nyabarongo ujyayo hakurya aho ubwo ni muri Musambira
ibyo byose ndabikubaza kugira ngo umuntu wese waba utwumva waba wararokotse akaruhukokera aho mu nkoto za Kinyambi umuntu waba warahahungiye akahungana n'abandi harimo umubyeyi uhetse umwana yenda wariraga bakamuhoza bamwita bati ihorere Njinjiri uwo yaba ari wowe wakumva icyo gihe yakumenya no kugira ngo tugerageze gushakira hamwe tubwira abumva ijwi rya Amerika badufashe kuguhoza no kugushakira umuntu wawe ntihabura yenda umwe waba wararokokiye aho ngaho nawe wakwibuka ati nabonye umubyeyi uhetse umwana uwo mwana wakubonye mu mirambo akagukikira akagukunda akavuga ati umwana simusiga uwo mwana ariho
uwo nguwo nta uriho yapfuye mbere w'umukecuru
birumvikana ko nta muntu n'umwe usigaranye wo kugira ngo aguhe amakuru
uhari n'uwundi wasigaye nyuma yaho wasigaye unyitaho nyuma ariko nawe we ntabwo navuga ko atabizi neza ariko hari ibyo aziho bike
ubu se wamfasha ukampa telefone ye nkazamwihamagarira
telefone ye nta kibazo
Agasaro Kaburaga
watuye Kanyenzira mu nkoto za Kinyambi yitabye Imana wamureza akamwonsa ataruwe ntakiriho uwamukujije ariho yitwa Erika Uwimana washakanye na Jean-Pierre Cyubahiro batuye mu karere ka Muhanga murenge wa Nyamabuye umudugudu wa Nyaruhira mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda Cyubahiro aragaruka ku buryo yabanye n'umwana Kanyenzira
uriya muntu uko Kanyenzira cyane kuri ati yatoraguwe n'umudamu witwaga Reyo yari muto cyane afite amenyo yo hasi murumva uko aba angana bageze mu nkoko rero bahasanga uriya mwana bamubwiye ko ngo bicaye akaza akabicara mu maguru bamusize baramuheta baramuzana umugabo w'uwo mugore yahise apfa muri uwo mwaka 2014 ndetse muri ayo mezi akeze igihe gitoya Reya rero nawe amukurikira uwo mwana yari afite arahirwa na nyina wa Reya uwo muryango Kanyenzira yajemo barapfuye hasi ya bose abakuru n'abatoya hasigara babiri mu muryango ndetse uwo mukecuru ntafite nyirakuru wabo bose agiye gupfa yasize apanze itegeko ry'uko Kanyenzira agomba kuzitabwaho n'uyu mudamu tuje kubana byari ngombwa ko Kanyenzira nyine aza mu muryango yari akigatiye neza tumaze kubona ko nyine Kanyenzira nta muryango abonye Kanyenzira nyine urwaye umwe natwe nuko bimeze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
turacyari kumwe na Stanislas Kanyenzira aho ngaho wakuriye nta muntu utuye hafi aho yaba umugore yaba umugabo wakubonye ukindana n'abandi bana ho mu mbuga ngo akureba bavuga ati mwana ndakureba ngasanga usa n'umuntu narinzi
nawe kuri icyo gihe ubwo mbyibuka kuko ayo kuko navuye ngeze mu wa kabiri ntawe ngeze numva bivuga
igihe wagimbukaga utari kiri gitamba mbuga utangiye kumva amagambo iyo mwaganira gukabona uko aguteruka bubuno kwa ku kwa gusimbagiza nta kindi kintu yavugaga ngo wumve gisa naho kikwibutsa cyangwa se cyakuganisha ku muntu wawe
ibyo nabyo babimbwiye urumva bimbwiye umukecuru yaramaze igihe arwo umukecuru wawandaraga wanyinyije yabibwiye ari uko arwaye twica ahantu ariko ngatireka nkubwira amateka batazakubeshya ntakiriho kuko nta gihe kinini yamaze we yahise apfa nsigara n'uwo mukecuru ari we wandize nyine akamibere kugira ngo mbashe gukurumva nanyira umwana mutoya ari ne wampaye ayo mazina yose ntago umuntu rero we yaje avuga ngo bambazaga amazina avuga ko nitwa njinjiri nta kindi kindi ngeze numva bavuga kuko ariko yasize ansobanuriye
aho umariye gukurira wambutse Nyabarongo ugaruka hino uje muri Kigali gushaka ubuzima nta muntu n'umwe wigeze kubwira ikintu kiganisha ku mubyeyi wawe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore kubera ko ushobora gukomoka ku babyeyi babiri batari kumwe batari kumwe igihe ishyano ryagoga ku Rwanda ku buryo umwe yari hamwe undi ari ahandi umwe akaba akiriho ariko atazi kuriho ukubera yuko abantu batikiriye aho mu nkoto za kinyambari benshi nta muntu wigeze akubwira ati nk'uko nabikozaga mu kanya ndabigarukaho ngo akubwira ati wowe ndakureba ngasanga usa na kanaka ni bakubwiraga ko usa nabi muhanga ko usa nabi Nyabisindu ko usa na wowe bakubwiraga cyane ninde cyangwa akomokaho utambwiye izina
abantu bakundaga kumbwira abambwiye mu Bugesera arabambwiye b'icyangugu nabo ngabo bambwiraga cyane ariko bo hakurya ya Nyabarongo bo ntabigeze numva bambwiye
umaze gukura umaze kuba umugabo ndagushimira ko wikomeje ukabugenda wiyakira kandi ushaka kumenya amateka yawe ukayandikira ubwawe ijwi rya Amerika rizagufasha kugira ngo uyagereho ndahamagarira n'abandi benshi abanyarwanda aho bari hose aho bumva ijwi rya Amerika bazumva amateka y'umwana warukukiye mu nkoto za kinyambi uwo mwana wasigaye wenyine udafite n'umwe ariko akagira umubyeyi wamwonkeje akamurera akagenda atamukuje ariko amuhaye imbaraga z'ubuzima wakumva ijwi rya Amerika tuzagaruka ku buzima bwawe kanyenzira ariko muri kano kanya waba yumva ikiganiro agasaro kaburaga nk'umwana udafite umubyeyi udafite nyirakuru udafite nyirarume udafite mubyara we ni iki wabwira bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya gato gasigaye usigaranye umunota umwe ndawuguhariye kanyenzira ukoreshe ubwire abakumva icyo ufite ku mutima
nababwira ko ababuze abantu bo ni benshi bakomera bakihangana bose bakayoboka ijwi rya Amerika kuko riradufasha njya numva abantu benshi cyane rifasha iyo mpamvu nanjye nabaganye bose umutima nk'uko nanjye bongera iminsi yose mbayeho kandi babazi umuntu wabuze umuntu bose rero bakazagira uko baduhuza nabo nimba hari abo tuvukana cyangwa se dufite icyo dupfana byamfasha nanjye nkumva nibura nagira umunsi w'icyo dupfana nakumva nishimye cyane
kanyenzira Stanislas urakoze cyane ukomere kandi tuzakomezanya muri runo rugendo rwo kugufasha gushaka umuryango wawe ngaho gira amahoro
yego murakoze
bonete
nyuma y'imyaka 29 nta makuru y'umwana bitaga Nzinzi nyuma y'amezi make dutangiye kumushakira umuryango hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga witwa Murigande Jean-Marie Vianney yarampamagaye arambwira ati uwo mwana mushakira umuryango ashobora kuba ari uwacu naramuhamagaye birumvikana musaba kunsobanurira amakuru ampaye aranyura nsanga ko ko afitanye isano na Stanislas Kanyenzira ndabahuza ari hano ku ijwi rya Amerika. Mbatumiye hano ku ijwi rya Amerika kubera ko hari umwana waje hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuryango we, nawe uza ku ijwi rya Amerika uraduhamagara uravuga uti uwo mwana nuwacu, watwibutsa amateka y'uwo mwana cyatumye wumva ari uwanyu.
Bo amateka y'umwana yakuba Venice yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be we yari wa kabiri muri famiye ya mu ndetse na nyina. Bageze mu nkoto bari kumwe n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga, ariko barangije barabagambanira kuba bano bikivuye n'abana bikivuye ariko niyo kandi ko zikwa barabanza kuri nyina baratema batema abana bose bazwi hejuru, umwe asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'abato uburuga byo twabimenye byo muri ko yavanwamo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radio y'igihe Amerikano mu kigaragaza ko kabura gahunda kugikurikira, numba babuza amazina ye yishwe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina ka Nzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma mbita ntangira gukurikirana rero nibwo nababwiye ngo mufate muduhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga. Dusubira inyuma gatoya, papa we yitwa Gande, kubumva ijwi rya Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Inosa.
Musabane Inosa nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mu we ya bamuteze nene muri Baoba muri 93 yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na barumuna na murumuna we na mushuti kubari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bavanywe n'umugabo witwaga Kijane, witwa Kijane yari afite ikintu kimeze nk'icyamugaye yakora yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Aha bano ni kwa Fulgence Munyacyangwa utwaye warutuye hariya kuri Baoba, nawe ko bari twari dutegwa ba mu nsabane yari atuye arwo ya Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko bahungishije, ariko bagezeyo babwira interahamwe zari kuri Bahireri ko hari harimo mu modoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Inosa urimo agemurira inkotanyi amasasu kuri Jeda. Ukijya ari niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29, hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Twayamenye mu gihe cy'agatata kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye bitwa ko bahungishije, we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe. Niyo watubwiye ko yasize uriya mwana Nzinzi bataramutema, we yari muzima ari mbwira ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujye kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye. Byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo, byari bigoye ko abanditse, ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku ijwi rya Amerika abantu bakavugira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi, bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye ku nzira, n'impamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana gombe kuba rwacu na mbere yuko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe
bo byabaje kunkora ku mutima mbanza kubibwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndabwira uko bimeze ndabwira ariko ngiye gukurikira kuko ubushobozi ndabufite nziranye n'abanyamakuru bamwe kuko ibyo Amerika ngiye gukurikira numve ariko ndabwese nkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yishwaga Safari
ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yaratuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafa aho mu Nyakabanda ibyo byo ubisobanura gute nabyo ni nk'ibitangaza
bo muri kivuga twagaranye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurega bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo cy'imironko ava cy'imironko yaje no kumugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucurandi n'umuhanzi n'umudj mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu umwana nawe agatuye bahita kubishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane
none maze kubahuza muganiriye ukumva umwisenzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse ni iki uwo mwana nzinzi Safari Stanislas Kanyanzira yakwibukije
kubera na amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikimbiga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora n'uko mbuze uko byabyananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona ariko muri make yaravugaga ahubwo muri njye nkumva numva ijwi ndi arizi kari rusarige se urumva arakiri umwana we nigeze kujya mujyana ku ishuri ho gakeya burya yari yaratangiye gutembe wariya mbwirye wariya kuri desktop urumva kakatagiye kugera niyo mpamvu nyine tuzina ry'ibyazinga urumva icyari gisigaye kuba ari ukumubona kuko narabyakira byo papa we ubundi muri make ngo ucure mu make aho papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye ya Mateusi yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ikibazo kimaze kumukubita niwe muntu washyinguwe iwacu ashingurwa n'abantu bo ku isi hose ku buryo imodoka zari ziparitse kugasata kugereje ari yari umuntu ukuze cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyishe umusazi nawe wamana hamagaragara yambwiraga ngo ariko ngo ibisazi nibijya bishira umuntu ugana nawe urasenyuka ugasara ntago muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese kujya kumwakira narahamagaye data wacu mutoya mpamagara nyirarume tugera turi batatu abo aribo barabyihorera nyuma tumaze kubona aba tumaze kumubona tumaze gukompirima ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara barano yarateje muri kigo rw'ikirenga ari undi wo muri statistique nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega ubu hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye.
None umaze kubabwira ko nakubwiye yuko ariwe kandi ko nsanga ariwe koko ko ari mwene wanyu, nanjye banyise umusazi baroze batina n'uriya munyamakuru ku ijwi ry'Amerika agombe kuba atabibona neza, cyangwa se baravuze bati hano ho agombe kuba ari byo.
Oya, bavuze ko ku ijwi ry'Amerika ari abantu bameze nk'abakoreshwa n'Imana bamaze kubyumva. Ntabwo ari ubwa mbere mpora mbibabwira. Hari abantu benshi nagiye numva bagiye bahura n'imiryango yabo. Nabyo navugaga nibaza uburyo amaradiyo n'amateleviziyo ari hano angana, kugira ngo umuntu yicare muri Amerika ahuze Abanyarwanda bari mu gihugu kimwe, hari imiryango, hari amaradiyo, byarantangaje tujya kubeshya. Uretse ko ngenda bikurikirana, ntabwo bya mbere gitangaza kubera ko nsanzwe mbizi ko ibyo bintu bibaho. Hari abapadiri bazakira mu ruzi bahe bajya bagufasha bakaguhuza abagenzi, ibintu byinshi cyane ugenda bikurikirana cyane, kuko nicyo kiganiro najya mbosha.
Yego,
mu by'ukuri icyizere cye cyari kizi cyane, kuko nahise numva ko ari we rwose, cyane cyane ko umukobwa yari yatubwiye ko yasize atarapfa. Ibyo aribyo byose yuko ariko ubu ndimo ndashimira ababyeyi bamufashe nubwo yapfuye.
Yego,
ariko abariho ndashaka ko mu gukora umunsi mukuru nzabatumira bose tukabashimira, burya ni ikintu gikomeye cyane kuko n'abandi babyeyi
bakoze akazi k'indashyikirwa,
bakoze akazi kadasanzwe, kandi namwe mwarakoze cyane. Ariko mwe kubashimira, umuntu azana ubwo umuntu abashimira kuko mukora buri munsi.
Iyo mwishimye natwe tuba twishimye, niko kazi kacu twiyemeje, kandi ikidushimisha nuko tugarurira ineza abari barabuze ibyishimo nkawe kimwe n'umuryango wawe wose, cyane cyane na Kanyenzira. Ndi bwongere kwakira umukanya muri kino kiganiro, nongere ngushimire mbikuye ku mutima Bwana Jean-Marie Vianney Murigande, kubera icyizere ufitiye ijwi ry'Amerika n'urukundo udufitiye kandi ufitiye n'abandi Banyarwanda. Ariko mpereye kuri Nzinzi, numvise rwose yaraguteye ibyishimo bidasanzwe.
Nanjye ndashimira radio yanyu Ijwi ry'Amerika kubwo igitangaza mwadukoreye, mukadushyikiriza umwana wacu twarabuze imyaka 29 yari nyinshi. Kandi murakoze cyane, buriya nabo tuzabashimira by'umwihariko, hariburyo tuzabashimiramo, ubu ntabwo turabashimira.
Murakoze cyane, mbifurije kugira ibihe byiza, mukomeze mwumve ikiganiro Agasaro Kaburaga hano ku Ijwi ry'Amerika. Nshimishijwe no kumenya yuko utajya ugitakubwa na rimwe ko ucyumva buri munsi.
Ntabwo byashoboka ko kamaro kacyo ndakazi, hari n'ibyo nanjye nshobora kuzafasha n'abandi nk'uko n'abandi badufashije.
Yego,
kuko gifite akamaro cyane. Ni umubyeyi wa gatatu.
Murakoze cyane rwose, mukomeze mufatanye, mufate mu mugongo ababuze ababo. Wumvise ushakishwa muzi aturya kara, atubwire dufatanye kugira ngo duhoze imiryango imaze imyaka myinshi itegereje. Na Nzinzi yarabonetse, nongere mbifurize ibyishimo bikomeye kandi muzabihorane muri iki gihe gisigaye. Ngaho ukomera Bwana Jean-Marie Vianney Murigande.
Murakoze namwe Yakobo Venice, mudushimire n'abayobozi ba Radio y'Amerika bona utaba ari turacyari kumwe turacyakomeza.
Ndababwira
shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona,
shaka gasaro kawe
muzakabona.
ijwi rya Amerika yakoze igikorwa cyo guhuza Stanislas Kanyenzira n'umuryango we mugari muri abo harimo Nyirasenge Mukandori Maria Goretti nawe ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga twavuganye ari kumwe na Stanislas Kanyenzira ndetse n'abandi bavandimwe bamwakira bishimye atangira ambwira uko umuryango bakiriye inkuru y'umwana wabo wavugiye ku ijwi rya Amerika
mu kwezi kwa gatanu ngira ngo nibwo umuvandimwe wundi yampamagaye ambwira ko yumvise itangazo rivuga umwana ushobora kuba ari uwacu kwa gatanu umwaka ushize
yego
noneho ubwo mu kwa gatandatu nibwo natangiye kujya gushakisha kuri Croix Rouge mbabaza ngo banshakire baranshakira rero ngo babanza kugenda bamubura ubwo rero nyuma nanjye nibwo naje guhura na muri Rwanda ndabimubwira ko numvise iryo tangazo nibwo rero yavuganye namwe ariko ubu ngubu twarishimye nyine
ubu wicaranye na Stanislas iyo umurebye mu maso ubonamo musaza wawe
mbese hari ahantu nari naravanye agafoto bariho kubera yakuze buhoro asa n'ako gafoto n'ubundi ari umwana afite imyaka ine
ibi ndabikubaza kubera ko mvugana na Stanislas bwa mbere ntabwo nari muzi birumvikana abantu bampamagara babari benshi ntabwo nari muzi ariko amakuru yampaga nk'umwana nawe nta nubwo nashobaga kuyaheraho kugira ngo mpite mpamya bidakuka uwariwe ariko byarantangaje ukuntu nahise mubwira nti wowe iyo igihe cyo kwibuka kigeze ujya kwibukana n'abandi cyangwa se ntujyayo kubera ko muri jyewe numvaga ntamubona ntamuzi uko yambwiraga amakuru numvaga ko yarusimbutse abandi bose bapfuye nicyo kintu numvise kinjya umutwe mpita nkimubwira mu ndamukomeza wowe nk'umubyeyi we mushiki wa papa we kubona uwo mwana w'umuhungu nyuma y'iyi myaka 29 nyuma y'ibyo yanyuzemo mwumvise amakuru ye ukuntu yasigaye wenyine afite irindazi mu ntoki ariko no kuba ari we wenyine usigaye mu muryango mukaba mwicaranye uyu munsi mbwira nk'umubyeyi urumva umeze ute
ese biranshimishije nta kundi kuntu nabona nabivuga
Hari ababyeyi benshi nkawe nabo bamaze imyaka nk'iyo wari umaze kimwe na ba se wabo mu muryango wanyu nabo bategereje babuze abana hari abaza no mu kiganiro Agasaro Kaburaga kamwe twabuze abana 94 na n'ubu ntabwo turemera ko bapfuye bashobora kuba bakiriho abo babyeyi bameze nkawe ukabugize imana ubonye uwo mwana wa musaza wawe abo bo wababwira iki muri kano kanya
nababwira nyine ni ukwihangana nabo bagategereza kuko ntabwo umuntu yaheba ataramushyinguye
iyo ureba Stanislas Kanyenzira ukabona ukibuka na musaza wawe Innocent Musabane mukanya wambwira gute ako gafoto ndakareba ngasanga ari we koko hari umwe muri basi wabo wavuze ati iwacu tubabarebane nuko we agomba kuba ataranyweye amatata ariko uyu mwana ni uwacu mwese ntabwo mwigeze mushidikanya mwaramurebye muravuga muti uyu nguyu ni uwacu nta kabuza
mbese bamwe ntibaramubona bamwe ntibaramubona ariko njye nagize amahirwe yo guhitamubona n'ubu rero turi kumwe nawe nagiye kumureba njye rero
yego
nahise numva ngize ibyishimo byinshi kuko hari ibimenyetso bigaragara cyane cyane nk'intoki gisa nk'uko iza papa we zari zimeze ubwo nizo nabashije kwitegereza Ibindi hari ukuntu mba ntinya kumubwira ibintu byinshi kuko mba ntinya kumukomeretsa.
Umukomeze, umureme, umutima, umuhe ibyishimo yari akeneye kwishima, yari akeneye kumva afite inkomoko, yari akeneye kumva afite umuryango, yarawubonye. Ni mumube hafi, mumuhe kwishima. Nongere ngushimire kuba uhaye kano kanya ikiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo dusangize ibyishimo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Hagati yanjye na papa we hari undi mukuru wanjye. Nawe twabuze muri kiriya gihe, ariko harokotse umwana w'umwe. Ariko twahise twumva tugize icyizere cyo kuba twagumya tugatega amatwi radiyo, cyane tukumva ko twazabona nabo. Umwe yari afite abana icyenda, ubwo habaho umwana umwe. Undi nawe yari afite abana umunani, habaho umwana umwe. Ubwo rero numva muri abo bana dushobora kuzabona n'abandi. Ni ukuri mwarakoze.
Murakoze cyane. Ibi ni ikintu gikwiye gushimirwa, abantu bose bumva Ijwi ry'Amerika bakadufasha kugira ngo dushobore gushaka abantu babuze, tubahuze n'ababo, cyane cyane abana babuze muri icyo gihe. Nagira ngo nkubaze nkawe, iki gikorwa Ijwi ry'Amerika ikora cyo guhuza abantu baburanye n'ababo, ucyakira ute, ugifata ute, ukibona ute?
Mbese navuga ngo mbona ari indashyikirwa. Niki mbese igikorwa ikora kirakomeye cyane, ntago umuntu utagira urukundo yabasha kugikora. Njyewe narabishimiye, mwarakoze cyane kandi murakora neza, kuko numvise n'abandi benshi bagenda babona abana, numva biranezeza.
Gasaro kabura gakaboneke shaka zekaye migiru nigiru kuzure.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro ka Buraga. Ikiganiro nahariye ahanini umwana wari umaze imyaka 29 atazi aho akomoka. Stanislas Kanyinjira, nongeye kuguha ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Igihe kirageze kugira ngo hano ku Ijwi ry'Amerika twese tukwakire, noneho tukumve, utubwire uko umeze, umaze kubona icyo wifuzaga cyane gikomeye, kubona umuryango wawe warawubonye. Mbese umeze ute? Mbwira, tubwire.
Sinzi meze neza, hari itandukaniro ry'ukuntu umuntu yari ameze mbere n'ubwoko mba ndi kumwe n'umuryango. Mba iyo nahuye na masenge turi kugendana, agisha ugenda wunguka, utungukaga mbere. Umuntu agenda yunguka ubundi bwenge, agenda amuganiriza ibyinshi cyane umuntu agenda amenya atari azi. Narishimye kubona mfite umuryango kandi mbona kunkunze. Ni byiza cyane. Nabonye n'inshuti za papa n'iza mama nazibonye. Birashimisha cyane kuba ndi kumwe nabo.
Stanislas, tuganira mu kiganiro hari aho nakubajije nti mbese iyo ugenda mu nzira hari abantu ubona musa, hari abakureba se bakabona nabo musa, hari abakubwira se ko ukomoka i Muhanga, hari abakubwira se ko ukomoka i Huye cyangwa se mu Burasirazuba. Cyo nacyo kubazaga, ukambwira uti hari abo duhura bakambwira ko dusa abandi nkabona ntabo dusa, atari ko ntawe nari nabona navuga yuko asa na bene wacu kubera ko ntabazi. Umaze kubona abo bo mu muryango wawe bakweretse udufoto twa mama wawe ndetse n'utwa papa wawe, noneho wabibonye muravuga uti aba noneho turasa?
Mu kwibona naribonye. Ibyo nabonye nsana mama niko navuga. Ntabwo nabashije kubona cyane cyane amafoto yo nyabone neza. Nabonye cyane ugiye kumwe n'umubyeyi yagutebeye, urayibona. Kandi nabo turi kumwe ubu ngubu, hari uko mba mbibona dusamo, hari ibyo mbona duhuje. Mba mbibona byinshi cyane mbona duhuje, ariko nta muntu wigeze ambwira ngo asa n'umuntu wa ngaha benshi barambwiraga ariko si ku buryo navuga ngo muri abangaba turi kumwe hari nigeze mbona bigeze babimbwiraho.
Urabona aho ngaho utuye naho bamwe mu muryango wawe batuye aho muri Kigali na bamwe bo mu muryango wawe mushobora kuba mwarahuye mutaziranye, nta kintu ubonamo gisa naho Imana yakujyanye ikakugarura hafi y'umuryango wawe ikaguhuza n'abantu mu muryango wawe nubwo bwose mutari muziranye kugeza igihe uzi hano ku ijwi rya Amerika, nta kintu ubonamo cyakwegerezaga umuryango wawe mu bantu mwagiye muhura cyangwa se muturanye uhere naho hantu utuye?
Kirahari kuko hari igihe nangiye kujya muri Malawi mbona biranze n'indege yansize kigihe ndabizi ko indege yansize nagaruka ruguru nyine Imana yo kugira ngo mpure n'umuryango. Ubundi rero nabwo igihe cyageze nshaka kujya muri Canada nabwo biranze ko n'Imana yansize. Umunsi wa none ndishimye kuba ndi hano, ahandi hose nagiye mpaba bikanga ariko ngiye kuba nk'abamunyagabana bambwiye ko ariho twazituye mbonaho ubuzima burakunda nta kibazo. Nkaba nshimira Imana cyane cyane, namwe mbashimira kubwo ufasha mwampaye kandi bagize umumaro, narikira n'abandi kugira ngo bazabegere babashe kugira ngo nabo n'ubufasha nk'ubwo mwampaye.
Ngiyi misi ibaye amezi menshi, ngaya amezi abaye imyaka myinshi, n'imyaka nayo izaba ibinyejana.
Imyaka ibaye myinshi, Rwanda warahekuwe, nubwo harabakigutoneka Rwanda humura ntacyo uzaba.
Nakubwira uretse kukubwira ibyishimo mfite byo kuba narabashije kugufasha kwishima wowe kimwe n'umuryango wawe wakwishimiye, abo twavuganye barabimbwiye narabibonye, abo bose bari bagutegereje bagukunze ndabakurajije kandi bari baguhabaye bazagukunda bazagutetesha uzateta. Ndibuka tuganira warambwiye uti ndi umugabo ndagerageza kwigira ndikomeza, ubu noneho nturi wenyine uzashaka umugore bagukwere bakube hafi bakubakire, uzakenera inama uyisabe abo banyogusenge bakuri hafi nabo banyukurume na basu wanyu bahari. Ndakwifuriza kuzagira ubuzima buzira umuze, uzagira amahoro menshi Kanyenzira, kandi ndagushimira mbikuye ku mutima icyizere n'urukundo wagaragarije hano ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze cyane, ndabashimiye nanjye mbasabira umugisha ku Mana. Sinzi nimba hari n'abandi bashaka umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Tobari, niyo nshuti.
Yego.
Ubwo ni ugushima. turashimira Voice of America, turashimira igihugu cyacu rwose ibintu byaturenze mu muryango. Murakoze.
Urakoze nawe, ariko ntabwo umbwiye uwo mwana Stanislas Kanyenzira we mupfana iki tobardi?
Papa we ni papa njye muri batisimu.
Oh, ni byiza cyane. Ibyo byishimo mufite mu muryango mubikomeze kandi mubisangire nk'uko bivuze n'abanyarwanda bose. Abanyarwanda babuze ababo ni benshi, iyo habonetse umwe kiba ari igitangaza Imana ikoze, biba ari umunyarwanda winjiye mu muryango. Mubisangire n'abandi bose kandi mukomeze mumve ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Yego.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ndifuza kwakira undi mwana we azaho akomoka ariko arashakisha umubyeyi we, mama we, hashize imyaka 26 amusiganye na musaza we kurwa Francisco Xavier Vanessa Uwizeye Imana bakunze kwita Doto, ari mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kirehe mu kagari ka Kirehe, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze kunyakira.
None uje kwijwe rya Amerika hari ikikuzanye, niki ushaka kumbwira?
Yewe, ndashaka kurangisha mama wanjye wabuze. Barahungutse baza mu Rwanda, aza adufite turi impanga, arangije araza dusigira ababyeyi be. Ababyeyi be baza gupfa. Bamaze gupfa, we yari yaraguze yaragiye, ntawe uzi ngo yagiye aha, ntawe uzi ngo yarapfuye. Imiryango yacu yagiye duteragirana, ntiyatubwira inkuru y'umubyeyi wacu. Mama wanyu yagiye hehe? Turakuze. Yewe, kuba nkuze ndashaka kumenya se mama wanjye yarapfuye. Niyo yaba ariho, basi namenye agaciro k'abana be, basi twebwe turamushaka. Turamushaka kumenya ababyeyi bacu ese bariho.
Mama wawe yitwaga nde?
Gloriosa.
Irindi?
Yitwa Burasa Gloriosa.
Burasa Gloriosa nawe yakomokaga aho ngaho i Kirehe?
Uko nababyeyi n'abavandimwe niho bari.
Naho papa wawe we izina rye urarizi?
Oya, ntabwo ndizi. Uko yadukuye mu mahanga urumva ntabwo tujye tumenya inkuru.
Muri make mwavukiye muri Tanzania?
Bavukiye muri Tanzania atuzana mu Rwanda kuko niho bahungutse baza.
Ubwo muri 96 mwari mufite imyaka ingahe? Umwaka umwe?
Umwaka umwe.
Nta muntu mu muryango ari babo ba nyogokuru na sokuru babareze cyangwa se abo bavandimwe ba Gloriosa Burasa mama wawe baba barababwiye aho aherereye? Nta kanunu kaho ashobora kuba ari mu ufite?
Bo bambwira yuko ngo yasubiye ngo muri Tanzania, ariko nkibaza ntabwo yasubiye muri Tanzania azi ko abana be bahari ndamara iyo myaka yose. Umva n'agahinda gakomeye.
Mwebwe mukura murerwa birumvikana ko mutari mufite mama wanyu, mutazi na papa wanyu, ababareze ntacyo bababwiraga kubera ko nabo ntacyo babaga bazi, ariko se nta n'umugabo n'umwe wigeze mubona acara hafi aho ngo avuga ati banamye muri abanjye?
Nta n'umwe.
Ubuse mbere yuko uza hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo ubaze niba twagufasha kugira ngo mama wawe umenye irengero rye, haba handi umaze gukura washakishirije kugira ngo umenye aho yaba aherereye?
Yo nagiye mbaza abavandimwe bakambwira ngo asubire muri Tanzania, ntibaza amakuru kandi barahari nabo. Barahari ko nta makuru ashaka gutanga, yiwe bakubwira ko batazana
ukabona bahazi bakubeshya babiguhisha babizi cyangwa se nabo ubona koko batabizi bibahangayikishije
nabo barahangayitse urumva n'umuvandimwe wabo ariko ngiye nyire gahinda ngiye kuko n'umubyeyi wanjye urumva n'igifite agahinda kenshi
gusa iyo wicaranye na musaza wawe Francisco Xavier Kurwa muri impanga mbyibutsa bumva ijwi rya Amerika iyo mwicaranye muganira nka musaza wawe mukabona muri aho ngaho mwenyine nta mubyeyi mufite mutaza aho baherereye mutaza bari bo ndirumvikana ko bibagora cyane kubyakira ariko se nta muntu wigeze abagoboka mu buzima bwanyu ngo abarera bakuze mugere n'igihe muvuga muti uko biri kose twabonye umubyeyi utugejeje aha icyo kintu mwarakibonye
ubu ntaho duhagaze kuko baratureze urumva ibintu byo kuba mu miryango ni ikintu kigoye
Kumera ndakunze kumera intimba ufite ku mutima ndi hano kugira ngo nkumve ndi hano kugira ngo ufashe kuyakira ntago byoroshye ariko turafatanya ndafatanya n'abandi benshi bumva ijwi rya Amerika bashobora kuba bazi aho umubyeyi wawe Burasa Glorioza aherereye niba akiriho niba ari mu Rwanda aho yaba ari hose ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye yaba aragiye no muri Tanzania ntiyazabura umuntu uzamenya aho aherereye wazatubwira akatubwira aho ari kugira ngo amenye ko afite abana bakuze bamaze kuba bakuru bimpanga Vanessa Uwizeyimana na Francisco Xavier Kurwa ndagushimira kuba wafashe na zino mbaraga kugira ngo dushobore kuganira ariko numara kuyakira dukomeze kugira ngo amakuru yose wabuze yafasha kugira ngo tugere ku mubyeyi wawe ubuse umaze gukura umaze guca kenge ukumva ukumvisha amatwi y'umutima uvuga ariko wamenye nta kanunu pe ntabwo wigeze utekereza gutima mu wanjye ashobora kuba ari ahanaha
yebagiye bambwira ngo angariza karagwe ngariza abantu benshi batandukanye muri Tanzania igezeho nshaka na pasiporo baserekanye n'imishakishe aba se ndashakisha hehe gufata umwanya ntuzanereka ndanyishe ku ijwi rya Amerika numvise wenda se kashobora no kubyumva aho yaba ari hose ntibishatse ikintu kirata kimfashe cyane
none se niba ubu ngubu mama wawe akumva akaba aho yaba ari hose yaba ari izo za Karagwe ntabwo ari kure Karagwe ntabwo ari kure aho ngaho uri ikirehe ni hafi ya Rwicanzige ashobora no kuba ari mu Rwanda ashobora kuba ari n'ahandi aho yaba ari hose umubyeyi wa Glorioza Burasa niba akumva mwana niki ushaka kumubwira fata igihe cyose ushaka umwandikira ibaruwa y'urukundo uyimusomere uyimubwire muri kano kanya umubwire uti mama dore ikindi ku mutima kinubwire
iyo kindi ku mutima nabwira umubyeyi wanjye aho yaba ari hose ntacyo dushaka pe ntacyo dushaka icyo twamukoreye mu byo twabisitwarabizuze icyo nshaka uko nawe musore mubyeyi wanjye navuga ati mama basakanye ku rukundo mama ariho ariho basi ariho azazi n'abavandimwe bamubona basi wenda abavandimwe ntacyo yamwitayeho ariko njye ndamushaka turamushaka nk'abana be turamushaka ahari hose yibuka urubyaro rwe kuko tubayeho kwitwa ngo ufite umubyeyi n'uzi yarapfuye basi tumenye ko yapfuye birangira ahari hose natahe n'abana be
Vanessa Uwizeyimana icyo nakubwira nuko urabizi umaze gukura warabyumvise bavuga mu Kinyarwanda ngo kandi ubibamo ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ndakumva nubwo bwose wa hari abakureze bakagukuza ariko ntabwo wamubonye ngo akube hafi hari inama ataguhaye nka nyoko kubyara birumvikana ko icyo kintu utabonye uragikeneye na n'ubu nubwo wakuze urakibuze kandi urakifuza ndasaba cyane kugira ngo niba mama wawe burasaguraho yoza yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya n'uwaba amwumva uwo ari we wese aho yaba ari hose atugereho bwangu kugira ngo duhoze bano bana bamaze imyaka 27 batabona umubyeyi wabo batazi irengero rye tubahoze kimwe n'abandi bana babakeneye guhozwa Vanessa ndagushimira cyane ko wizeye ijwi rya Amerika kandi ukabwira umubyeyi wawe ikikuri ku mutima ukamugaragariza urukundo ndizera yuko yakumvise ngaho rero ndagushimiye ukomere kandi ndizera yuko Imana niba hafi n'abantu bakagufata mu mugongo na mama wawe akabyumva ndahamya yuko muzongera mukabonana ngaho ukomere
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Ni hano ikiganiro Agasaro kaburaga kirangiriye ndashimira buri wese wagize uruhare mu kubonera Stanislas Kanyenzira umuryango abampamagaye abahamagaye abo mu muryango we umunyarwanda yise umwana we ntawuheba namwe mwabuze abantu ntimukure amaso igihe nikigera tuzaherekeza Stanislas Kanyenzira mu muryango we mu birori byineza hagataho mukomeze mumve ijwi rya Amerika radio yanyu mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mu kiganiro Agasaro kaburaga